Oh, and there's a woman. A woman.
Kando sikitete ajali kila kukicha ex wako anamtoka mfumo ili unipote kweli mnatumia na picha tena nakunganisha bando ili mitete ndo maana vika ukivisa au labda jirudishe jando mtajitete kumbe kimya kimya na chachua maana unavyo msifiaga kwa insta unaniona kima unajichetu eti likulazimisha da unapita umenizima umenibitu sidhani ataka shakunjaga andika nisha kupima nmekugundu ya ili nisha lipijaga
kuna marefuja sana
uisho
lololo yani bora tufanya iwe
uisho
tusiendele Nimeshindwa mie
Mwisho, mwisho
Yani ni bora iwe mwisho
Mwisho, mwisho
Maumivu Moyo wangu na maumivu Vidonda Kamajivu na siku konda yeah. Eti tufe tuzikwe wote yani kutamiria chochote nafsi umekatili katili acha tu nikukimbie na kuridhisha mana kupa vyote kweli na udumia cha wote basi we batili batili picha zisi mirudie Oh bebe, kumbe kimya kimya na chachua Mana unavyo msifiaga kwa insta Unaniona kima unajichetu Eti likulazimishaga unapita Umenizima umenibitu Sidhani ataka shakunjaga andika Nisha kupima nmekugundu Na ili nisha lipijaga
Kuna marefuja sana
Mwisho, mwisho Lololo, yani bora tufanya iwe
Mwisho, mwisho
Tusiendele Nimeshindwa mie
Mwisho, mwisho
Yani ni bora iwe mwisho
Mwisho, mwisho
Mwisho
The Mix Killer